Otoji.
Ladies and gentlemen, slow down. Alongside Giano Dread,
Western General, Keku Fosala Fosala, Aston and G.
Naziva kuli mali lacho kupi au sana chavo na kupani utueleze zichalukali. Naziva kuli mali lacho kupi au sana chavo na kupani utueleze zichalukali. Yeah baby, you gotta make it. Yeah baby, you gotta make it. Takale ulivale zichalukali. Wakona kubona zeli mwapiru yaka. Kambe kuri ni mira, Kamba TV. Kuli wakona kubona zeli mwapiru yaka. Hau sana kulila, hau sana kunyema. Iwe na baby, maeva na waka. Baby,
uga bame.
Baby,
uga bame.
Uga bame. Chavo, nakupa ni utueleze zichalukali. Naziva kuli mwali lato bibi au sana chavo. Nakupa ni utueleze zichalukali. Yeah baby, you gotta make it. Yeah baby, you gotta make it. Takale ulivale zichalukali. Yeah baby, you gotta make it. Yeah baby, you gotta make it.
Fosala, fosala, Aston and G. Mubuso muncha falu inzi nyutoni. Ulivale za kale falu weze muvoni. Ulukela sporo pela moya waya koni. Zalila takizangi falu baboni ya keni. Ulukela kuninga moni inezi. Ulukela kuziva kuli uchichi zemu boys. Ulukela fela kuitwa ela sichu. Kulumela kuliru tuwezi mapichu pichu. Lumela kuli falu inzi new life. Biiva kuli nisepile we na my wife. Fata keti kuwe na fela kipeto. Anike na zisiri mwendi kupanga mkoto. Fanika kufalo na lulile lato. Lilingata mami fokusi na lukato. Nituwezi kaufela maburuto kono.
Naziva kuli mwali lato.
Keku fosala fosala.
Au sana chavo.
Keku shwaka.
Nakupa ni utwele.
Katika swakalisha.
Zukali.
Western General.
Naziva kuli mwali lato.
Aston and G.
Au sana chavo. Nakupa ni utwele. Yeah baby, you gotta make it. Yeah baby, you gotta make it. Kale ulivale, zichalukali. Yeah baby, you gotta make it. Yeah baby, you gotta make it. Yeah baby, you gotta make it. Zichalukali.
Baby, aluye lukala sincha. Upilo ni kachincha. Nakusepi sana,
my baby.
Livala se fitil, kwene ni latile. Anina kuchinja kwa pata. Kukubona nyunga mena. Kukusaisa ni katuna mena. Wena ya nisa pila. Nipilela kukupata bo. Kuna usikava nisavo. Nakupa unipetara bo na ma baby.
Chavo, nakupa ni utueleze zichalukali. Naziva kuli mwali lato bibi au sana chavo. Nakupa ni utueleze zichalukali. Yeah baby, you gotta make it. Yeah baby, you gotta make it. Takale ulivale zichalukali. Yeah baby, you gotta make it. Yeah baby, you gotta make it.
Okay, Chabo, thank you for this one. Aston and G. It's your boy, slow down. Do you know where we do this? Yeah, Delta 3 Company. Do it. Yeah.
Missy, I wanna catch you, baby Merrot. Junior, slow down. I catch you. Too late.